sakiraaɓe heɗotoɓe studio tamani on keeɓi famoɗo gonde heɗade heƴƴongo studio tamani hertini sukaɓe jokkolɓe ngo hannde eɗen gooni asawere. Min Ousmane Niall Boulou woni noon ɗo min tawɗade Oumar Way Gallo Bor. Bisimilla aɗa selli?
Mbiɗa selli basu fooɗa ñaali
suwaɗa alhamdulillah. Hay Allah ɓeydu jaam. Heɗi woni ko joguiɗan toon hannden
sembe kabaruji ɗi anni hono ko heɗa ko fof famtama wattu joni feddinde noddirte conseil national de transition hoorejo o joɗɗinama yewtere meɗen noddirte minimarde nde waran yowo ñalawma hannde ɗo ko sukaɓe natoɓe dewle ɗe pamrata ko garen timminiren ɗum mbiɗki sembe calɗi.
Baro hollitama wiyede colonel Malick Thiaw kañum woni ardinaɗo conseil national de transition.
Ko yata yimɓe le temedere e sappo e jettom kañum en tawali nokku noddirteɗo CICB temedere e sappo e goho ɓe ka fo gottinikimo kanko noddirteɗo Malick Thiaw.
Le temedere e noga e goho ɓe conseil national de transition ɓe ɓe cuɓɓanoma alkamisaɗe ƴaɓɓene nde sukaɓe ɗum gon hen.
A wofo e fewi fedde neɗɗo noddir CNJD hollitiwide weltigile oɗo golle sanne ɓe mbidu ɓe gara ɓe paabo no golleji CNT ɗi gorgui fa keɓen famtade keɗɗenmo kanko Mamadou Samassi.
Ndeɗo gurdude nde malinkoɓe ɓooyino dowma han kasenna CNT heɓanno fuɗɗude golle sukaɓe heɓe ne pawi guike mum en dow mayre. Keɗɗanna Mouhammad Ibrahim kanko jokko hoorejo fedde sukaɓe lollirde conseil national de la jeunesse.
E dow inde sukaɓe leydi Mali min mila wiide ɓe hani joɗɗinde ɗum no yalla no yawiɗo ɗen kinno weltere hasintinaɗe ele jooɗo haalaji ɗi hultama wiide golleji ɗi transition hani ardinde ne wuɗi hen ƴewtagol gollire ɗe ɗum min donti wakkat joni o.
E wi ndeɗo fedde sukaɓe gonɓe eli CNT ne hani wadde imadra banggal weltere hakika. Keɗena fa hande Mouhammad Ibrahim jokko hoorejo CNJ.
Hakkilo amen minen kay hande hande tiɗalla leydi Mali ndi ƴewtagol non luggiɗiri gueɗe ɗe foof. So ni ɗum no heddi kala neɗɗo mo harfina laamu o wawanta kulle ɗe fay hunde.
Andinen wiide ana eli conseil national de transition o yimɓe le temedere e nogoy e goho ani mabɓe hakke rewɓe nogoyo.
E baru sariyaji commission CVJR ɗon kominiɗe gonga saria e dewrintenal puɗɗi beeta ko ɗo bamma ko ɗo
joni woni cili ɗiɗiɓe lanndino oɗo golle ko yata yimɓele sappo e taton kañi e garta seedade ñalawma hannden o haalaji kalte toon ɗi ana yowi dow hono ɓe haqqeji muɗen jaɓɓa e hoore yimɓele mbaraɓe fa yettoyo yimɓele hersinaɓe yeeso jamare nde fuuro.
Baru ñalawma adna keƴanaɗo yimɓe loojaɓe yambinama ley yontere nde.
Le on ɗo wattu fuu sukaɓe jokkolɓe looƴaɓe wonɓe ley leydi ndi kollitiwde ana kaaja laamu o tinno fa bo ɗum en ko nayiri banggal noɓe kani heɓirde golleji ley cuuɗi sara wusiji gonɗi ley nokku o alkamisaɗe ƴaɓɓino ndedduɓe gaɗi majere mabɓe ley nokku o fa keɓen famtare keɗɗen koɓe cifi dow hen dow faccitan Mamadou Samaseku.
Yimɓe jamen ɗi yo dardude kamɓe laamukoɓe ɓe fuɗitinde ɗon e ɗon ɓangol hertagol e golle wonande yimɓele looƴaɓe ɓe ele golle fourba wattu hitande 2018 iɓe ka amin noon saria wol dow hakkeji looƴaɓe ka fa hande ngol gollaka ta fo nden no yila amen gouvernement transition o hinno ɗum ɗo yawiri.
Baru ñalawma goɗɗo haɓugol e maccuɗa ko yambinama ley yontere nde.
Le on ɗo wattu fo hollitinde wide le raison kay o sukaɓe hewɓe kollitiwide ɗiɗo torraji ana jotti ɗum en wattu joni o dow hono pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en gonɗi ley leydi meɗen ndi kollitiwide laamu o daro darde muɗum yalla jaam e deɗe ana warta ley leydi ndi fo e manggal muɗum.
Balɗe sappo e jeegon cuɓade dow haɓugol torraji gatteri fewde e rewɓe studio tamani e Moussoya gaɗi jooɗa haala kikiɗa ko o dow kabaru muɗum.
Ko woni fana muɗum faɓe ƴewto sukaɓe rewɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi yalla hono kani heɓirde guikke lobbo ñalawma hannden o.
E jaran joni yewtere men mini magga. Baru le wattu gonɗen joni o hollitama wiyede le dewle sukaɓe tiɗallaji kewɗi goni hen piiɗe wartugoji warhoreji e cerugoji fuu ana kewi.
Yoga e andan ɓe hono kabaru oɗo golle wuri kay kollitiwir sa ƴeewi wakkatiji a tawan sukaɓe jaati goni ko kaldata wakkatiji do a tawan hono wayde jataade gonɗo bangue muɗon na ko nayiri banggal du hono ko andiɗen joni ko wodi e leydi Mali ndi ɗum woni yimɓele ko heewi batata ko tawete dewle ɗe ñaali buuli fa keɓen famtade gaare keɗɗen Mamadou Samaseku.
Duko piiɗe sato ɗi sakitirto kasara laatigui tawa ngal ɓamodirɓe dewgal fay ɓoyali ɓe e wi sukaɓe hewɓe yo batte luttugol saraji dewgal ma ɗum hurtade ni ene tawe laddanaki fe ele hakkillo hon ɗum e bandum en woni sababuji troji cattuɗi ɓamodirɓe
ton batte ɓe haɓɓi dewgal mabɓe dow joote ɓamodirɓe woɓɓe yo kadi saraɓe mabɓe wajibini ɓe ɓamodira ana wori ɗum no rewɓe e dow kulol ko wiyete ɓe ɓooyi ɓe ɓamako ko jettiraka natude dewgal fay so welaɓe
e wi sosiologue en kabaru saraɓeɓ be kanye jiirabe rafi landinade no fewiri lutondral finata waji kutunguji di jawdi kewdi nate mudon dum fufuna jeyda e sabuji toraji e kanye dun raf kawral e le dawgal no holitiri kanko docteur mohammed ibrahim yatra
beaucoup de jeunes
sukabe hobe wonto ana omondira battetan min bien gilli tawa dun ne walla fi dum fufane kabaru dawgal goro na faka mudon la wodi dun no dawgal do jote
bangal dabareji oro kabaru o docteur yatra holtibide an hani jawtan kabaru nedda ku meden mo darra dun no dina ko be yu darade darde mabbe yalla jamna hewte ele galleji amen
den ele tawangal meden surbaabe e jokolbe landinte non tafun fadde nyande kutumuji mabbe faminte do kabaru dawgal holtete wana fi fijo amugul adi akun bondirbe
de jere hakunde yimbele na bili sanne e dejjara le galleji dum woni ko holliti dun kembe be darra sukabe be yu tinno landinare no fewri fadde mabbe nadde e kabaru dawgal
baro le cakkide yontere gonde janjereji hedi woni godude
dum woni yawtere monde noddirta bama arnde kanko noddirta do modibo gose gubal makko gal be ngaran be tawe ton jimowo inde anditele leedi burkina faso ndimo noddirta dikko e fisu du waran hawrita gal do kawrital gotal fa yotto yo kanko noddirta darina victory kanye yimbele yele bugube soulima ro ayotti atonde nyaali wala fuko won li hen
hay bismillah
wattu jone njara birki sembe chaldi
Coupe d'Afrique basketball on jurebe kibina dubbe sappo e jetti rewbe e warbe fuddi alal bare jappene de leedi Egypte
joni woni arande yowtreji diddi fu wara wade le ngallure wotere
horsi nimbe basket ana jogi gikke lobbo collectivité ana mila e equipe ngaji mali di bamadi coupe ngaji didi fakel den kanko Seyba Kamisogo andin do kabaru haro chaldi
bangal robo be kay hewti equipe ngaji kewdi njalti hen tati tan heddi wakar julo lede mali senegal e egypte tajerwidi dum leedi mali ndi waawi yarde yeso e le majjum surbaabe na mbawani golle o on dulla wiide bangal dido duubi di maccuji di yobri fuf e le hakkilo tafo to sukaabe jokolbe turdum no leedi mali ndi kabar mudum na feewi sukaabe an andani sanne golle o kambar dum mi tajerwidi leedi mali ndi heban bural e le tournadi de fuf
mi cittide wiide sukaabe roobe mali be yobbe barkante golle o sanne hollitindi wiide kuppobe kunci dum ko yata koyde jeddi koyde tati furdube jokkindiri dum be worbe mali be do kollitama wiade le ko jabbino ko kanyum bami dum
coupe caf le chakide yontere jabbene de fuddi match ngaji aller tour préliminaire ligue des champions et coupe de la confédération pino
awo foy fe nyali buli holitindi wiide dum woni be noddirte stade malien de bamako be jottuyi le leedi guinendi holitama wiade be ngaji ton ben baddi didi ben kebi baddel gotil fedde noddirte ton asante golden boy mi citede wiide dum woni gubal gal be noddirte yele olympique gal wakande be kawrno e leedi zerndi dum gasanay be fesb defa stade 26 mars do be piya be ngattama baddel gotel be keba fe bad
match ngaji retour ana kan fiide aswere handen mila baro e acirani kabaruji de handen
non wori do kadde ten kikida hande do kabaruji meden bien koli tan wit tan sukabe foti be jafe eno konna be andirno do e seda tan yotere meden no diddirten tous e grande ana wara